Dialogue 2. The next morning. Mohammed takes Alison to meet his mother.
Hodi.
Karibu. Karibuni.
Shikamoo, mama.
Marahaba.
Hujambo?
Sijambo, mwanangu.
Habari za asubuhi?
Salama tu.
Shikamoo, mama.
Marahaba. Karibu sana. Unatoka wapi, bibi?
Natoka Uingereza.
Wewe si Marekani?
Ndiyo, si Marekani, mimi ni Mwingereza.
How does Mama Fatuma tell Alison she's very welcome?
Karibu sana.
How does Alison say she's from Britain?
Natoka Uingereza.